Uwiteka, muremyi wa byose, ndatudukunda kandi akatwitaho. Tuzamuye aya majwi yacu, tukuririmbira kubw'ineza utugirira. Ntacyo twabona twahwanya n'imbabazi zawe Mwami, turanyuzwe. Mbese twavuga iki ku burinzi bwawe butangaje bwabanye natwe? Haleluya, Mwami wacu haleluya, icyubahiro guhimbazwa mashimwe ni dawe. Isi n'ijuru, abo waremye bace bugufi bakuramye. Shimwe ni dawe, isi n'ijuru, abo waremye bace bugufi bakuramye. Ntayabayeho, ntaniriho, ntaninsaba itari wowe muremyi wa byose. Amategeko yawe ntiwarebye ku cyubahiro cyinshi wari ufite mw'ijuru. Uramanuka, mbese twavuga iki ku mibabaro cyinshi wagiriye yose ku bwacu? Shimmy, dawe, isi n'ijuru, abo waremye bace bugufi.